kusa okubana wasinga balungi akafuba kakano kakwemu kawulire munange nyweza tewali akugambako ekyo bw'okimala nakalabo ko kakano wano ndina wakafaananyi nga kange okatwalo olabengako nga wali ekiwubaalo okasikayo ng'olaba ng'empewo lwesuse munange kakubugumya mazima wampangula era ndi mu mutima w'ekyakalira nzuno weetaaye uli wamu wawo nze muntu akwagala ennyo asingayo okukulowoozako naawe munnange kyeŋŋamba tungi wanga kwata kwata nze ndi uwo kati we woyagala wokwata awatakusanyusa oyogererawo tolumya bwongo bwo ekitakusanyusa okigoberawo kiba kibi okukisa munno ng'ate mwagalana tolumya bwongo bwo ekitakusanyusa okigoberawo kiba kibi okukisa munno ng'ate mwagalana mazima wampangula era ndi mu mutima w'ekyakalira nzuno weetaaye uli wamu wawo nze muntu akwagala ennyo asingayo okukulowoozako naawe munnange kyeŋŋamba tungi wange
kino kirangiriro eri abasajja abakwanakwana munnyambe bannange nsindika okusaba eri bapoosa abakwaniriza munnyambe bannange onoye mumutalize nze kwesibidde ye dokita ekanze kwemmanyi atakebeza mashini naye n'amanyi endwadde gye nnina
Mazima wampa